Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 124. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Sasa mnyama akija nifanyeje? Sikiliza, lazima kwanza ujifiche asikuone. Na akitoroka je, nimpige risasi? Ukisha jificha, lenga bunduki. Wakiwa wamechanganyika, mchague mtakae kama nyati ama tembo. Halafu, kama umelenga shabaha sawasawa, piga risasi. Mnyama akianguka, maana yake amekufa? Kwa kawaida, lakini usimkimbilie.
End of Unit 124.